Mungu wangu sio kiziwi, anisikia ninapolia. And then he delivers me from all of my troubles. Na nipitia po mauti, rehema zake ndizo zinanizingira. For this I know, adui hawezi nilemea juu. Unajibu maombi, unajibu maombi, unajibu maombi, umwaminifu milele. Unajibu maombi, maombi, unajibu maombi, umwaminifu milele. Mungu wangu sio kiziwi, anisikia ninapolia. And then he delivers me from all of my troubles. Na nipitia po mauti, rehema zake ndizo zinanizingira. By this I know, adui hawezi nilemea.
Anajibu
maombi, unajibu maombi, umwaminifu milele.